Ilikuwa safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chone mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa. My love salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha mio obo, mi amor, ay, my love, te amo, I love you, I love you, baby, I love you, I love you, I love you, mina kupenda sana, I love you, usiniache baby, I love you. Unanichanganya ukinama na angalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitofu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha mio obo, ae, mi amor, ae, my love. I love you, baby, I love you.